Yeah. Yeah, 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 yeah. Whoa, 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 woo. Yeah, woo. Yeah, 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 yeah. Mpenzi wangu uliniahidi utanipenda na moyo wako. Sifa maarufu nilio nao nimeupata mitoka kwako. Najivunia mikuwa wako pamoja na upendo unaotoka kwako. Niko nadhani ni kama ndoto navyonipenda na moyo wako. Ah, sitakucheza, nitakupenda milele, nitakupa mapenzi ya kweli. Mimi najua wewe ni wangu wa moyo, sitawahi mikufeli hata. Yeah, 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 yeah. Oh, wewe ni wangu wa moyo. Yeah, 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 yeah. Oh, nitakupenda milele. Yeah, 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 yeah. Oh, wewe ni wangu wa moyo. Yeah, 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 yeah. Oh, nitakupenda milele. Nitazame macho yangu kwa kina, uone vile mimi na kupenda. Kila time nikikuona round, minaona ni kama nimefika. Penzi wangu na mapenzi ya kweli, hakuna mwingine kama wewe. Penzi meni kaba na penzi lako, kila time nataka kwa karibu nawe. Sita kucheza, nitakupenda milele, nitakupa mapenzi ya kweli. Minajua we ni wangu wa moyo, sitawahi mikufeli hata. Yeah, 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 yeah. Oh, we ni wangu wa moyo. Yeah, 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 yeah. Oh, nitakupenda milele. Yeah, 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 yeah. Oh, we ni wangu wa moyo. Yeah, 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 yeah.
Haya mapenzi yangu kwako si ya uongo na ni ya kweli. Takulinda, takuweka maisha ni tuwe pamoja. Zuri wako kwangu ma mimi mwenyewe ndo na ujue. Waseme wasiseme, wewe ndio wangu wa moyo. Kuta jino maskini tajahidi kwa na mali. Kula na ndo kachopa tajaribu niwezaje. Kuhakikisha niwe na kupoteza na ogopa. Chungu mapenzi na utambua venye unaumiza wengi. Hadi wanakonde jam, 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 hadi wanakonde jana.
Yeah, 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 yeah. Oh, we ni wangu wa moyo. Yeah, 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 yeah. Oh, nitakupenda milele. Yeah, 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 yeah. Oh, we ni wangu wa moyo. Yeah, 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 yeah. Oh, nitakupenda milele. Woo! Yeah. Imala hapa alongside Jae. Yeah.
Baby come close, baby when ni wangu. Baby come close, nitaishi kukupenda. Baby come close, mimi nakuheshimu. Baby come close. BMP Records.